naitwa
Sambo.
Naka chumisi baby. Yeah.
Crash.
Punguza pressure mana time wezi kurewind. Squeeze watu wazi mwili wanauza brand. Kini itaji wendo tani fine. Mina waza mani ukinikela suwezi kukumani. Nyumbani wazazo na waza mibado mtoto. Huku kichwani mina waza nipate watoto. Mama nataka pay, demo nataka pay. Nitafanyeje mimi mwenyewe nasaka pay. Kile nachowaza kitokea kitokei. Ndoto zimekufa kwa kuwaza kina momo fei. Na kama una mchongo don't call. Kama una pesa kwa pisi don't fall. Tekisa tekisa don't worry. Pesa inaongea kwa heshima, don't say so. Nishakula papa, utamutamu mpaka umekata. Unachokitaka, utakipata, ukileta utata. Leta mikanka, nishapiga sakata kanka. Mwendo ni panta, kamata hizo sakata kanka. Maisha ndo yanatisha, shida zinabisha. Cheza na vingine, sio kucheza na maisha. Ukimaliza nanzisha, njia ngumu kupita. Ndoto tulizo kwa nazo zimesha katisha. Njia ngumu wanazigeuza kuwa nafua. Kitaka kunishika mikono na wapa miguu. Mini misha fanya vyote likuwa brother du. Nilicho ambulia ni gono tu kwa masista du. Kichwa na bang vanitetema. Nipe nkupetena mdomo mekauka suwezi kusema. Nipo na chechema meno mekaza suwezi kunena. Mindo chanda chema pumzi mekata suwezi kuhema. Wait, one more time. Wacha nisake mapene na mdomo wacha niseme. Kama utani maisha yanapigisha shoti za umeme. Staki meme za kunikubali na kisha uninene. Giza nene ngoma nene pum 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 pum. Chupa mezani gong 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 gong. Mambo dharani bom 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 bom. Leta mjani dom 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 dom. Kama utani Sembo.
It ain't Alpha 2 Silver Baby. Look, I listen. Ya need my time. Pengine nahitaji kuhesabu pesa. Look at my chains on me. It's chainy to me kama wanna drive Benz on me. And niggas please it's like a cool fool. Well, what's idea Elo see taking me to do it to you? Please. Bottle to niggas a cash. Bottle kuma cheese when I owe the stash. Yeah, boy, it's all about the money. Man a person they don't get. Yeah, what's up, honey?
What's up, honey?
Kwa ni kitu gani? Ukitoa pesa na pewa punani. Tuongee vitu vina make sense. Mwanamke na mwanaume hawawezi kwa mabesti. Lazima kuna kitu ataka testi. Chukua hiyo kodi weke kwa chesti. Na game ya squeeze imebadilika. So tu talent na uchizi unahitajika. So usishangae kone mede na katika. Sahi ni mbaya mpaka umeme umekatika.
Shit,
hey.
Man.
Shit,
what's going on here?
Look, hey, kila bitu mine baka baka. Kwenye usina waka waka. They call me Mr. Blaka Blaka. I'm Zed Jungi. My demo wano nata nata. Ndo mimi na otaka taka. Na siku wakionja watu mpenda Zed Jungi. We outta here, baby. Rascal Sambo. Na country wheezy ndana mjengo. I'm going home right now. We done did it, baby.